tamani Alhaji Malifu.
Doyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hejibe jamwale mor hede ngone beta altinere nay lewru marsitan 2024 yamde jena yottige wuro sire e wuro nukobe premier quartier douance Ousmane Niall bulle kabaru jido Mamadou Ouattara to boggi jande to on kumpitete wiide fodda me fode ana wodi ley walde M5 RFP basi ardiya ko woni ko fecci nde fedde le ko be joddi e nantinobe kabaru aswere jappine de horebe mabbe yogabe katteni horeji comité stratégique M5 RFP woni kanko horeji ministerien o fina tawa targol miside jingaray ber tumbutu wadi alankenyan lay o wakati jalenyi genedi fu kawri hen yambere joyberde festival agna timmi kenyan to kulikoroto nelan amen kerta do waran halana en e bumi fina tawa fulbe e burda be ko wadi le majun yedi woni sembe kabaru ci beta go bismillah modo heda studio tamen fedde M5 RFP ana woni leeti dalaji le o wakati barke fedde de ana wondi e solde sabe dillugol hewbe e joyimbe de fedde e tidalla gonda handen sabe arde yaku le kawdital ngadungal palede sport aljumar yappine de horeji comité stratégique M5 RFP woni kanko horeji ministre e Mali o holiti wide kanankobe yogabe civil e militaire en yidi feccude de fedde yimbe yogabe de walde be halaji di metti e ndok kimo don kanko horejo gouvernement o kanko horejo ministre horejo gouvernement o o labina hore makko so wana dun ko woni don hen dun o narata goddo fa bedure den fam keden Ali Cissé
fotinde joko lamido feddede me noddirta M5 RFP iude jonde mudum le lewru fevrier bittindo dum fuddiri le bindol chinangol jiltinangol do beme andeto yoga yimbel gombe de do fedde holiti wiide Aboubakar Karamogo Traoré itama e jonde mudum goldo bindol gotol holiti wiide Almami Umaru Jara lontotomo tafom ele de do darnde li ondo watu goto joko ardido de do fedde be yoga e honorobe mudum em fotini dum iude darnde mudum yaltini communiquer mudum kanyundu mo holti lehem wiide sappo e didom e honorobe mudum kanyundu sindama premier ministre leedi amendi kanye ardo fedde M5 RFP do woni shogel ko kala mayga hayfike yoga e be gonda e mudum kanye mangal patem yogabe wadde gulleji bawdi latade sababu bunde inde mako yeso yimbelle ardibe lam hakkunejo yoga yimbelle beedibe mako so juini de do fedde nardi kanko premier ministre o holita ko darde mako lehim be micintin mo wiide kambe woni chubiba mo so wadi mo ardole de do fedde sarti balde tati mo nokkimo o an hani timude ele yonterani
e akille Ibrahima Mamadou Kone andindo kabar politika ku ti an faande fedde M5 selina golleji mudun bangal politika ku lei o lam hakkundejo leino be jaratani kede ko wi kwan jarado faccita mo sida sidibe.
Quand on prend un peu l'historique de la
crise. Sa yewi jati ala hali no walle M5 ne mudnira atawan gube gube jama wonko korti joddine walle o jama ko hemudun be walla dina goto be walla hakile gotedu gafana joddine ne walle non yo tewde tan samunde ibika me milodan ana tiide hannen dabireji wawa fie to ne walle M5 RFP ko nato sabe bonnde lamu o lam hakkunirejo gañol man handen metti hewdo ana mataline walle ben haana fide dabireji be kawre dane wotere be jokkundura jude so hono di dabri fiaka mide tijji metti mawdo waran immo hakkuna ne walle ko natto sabe jati walle société civile en an wadi mado da majere hen horebe ne walle ana hani tinnaade handen be jodobe kalndro gonga so dum wadaka ne walle M5 RFP waran pusa
faut s'attendre à une dislocation du M5 RFP
sakira bi kabaru ji fu ando do mbahi bude do bembe ande de do helame Facebook kanye compte Twitter yude didi yade tati lewru mars ndu ngallure kidande bismi batube nodir conseil supérieur des imgad e alié don leñol imgad den e yidube dun le majun himbe gouvernement lam hakkundeje o don hono ministre kumini do hala mo dewrintin hakkun bibe leddi kanya himbe conseil national de la transition don CNT je hawde hen ngal kawtal fanda mudon yo jabinde ko be bi kaldal hakkun bibe leddi dialogue intermalien hono ko hakkunde bibe en region kidalla le o batu holtam wede himbe hewbe jure le region ngaji mali di kany e tiagal leydi medandi hawrude hen yontere resabe don ko mi semaine des réservistes fuddi asewere didi lewru mars ndu jukinandu fa jenay mayru do bamako do go hakkilo ministere humininde jokolbe haro caldi fa ndamudo no yirwinde hakkile leedi yankaku e renu golla leedi meden de sukabe jokolbe golleji kewdi ngatteli majjun hono yewtu golla nyawji hono mo be noddirta cancer di 5 ans e sida hon dun enandore mudun kede ko Aboubakar Traoré kejaado golle ministere de wi Ali Cissé Dou Fatita mo seta sidibe.
Cette activité-là doit se dérouler.
Di golleji fu waran wada bamde didi lewru mars yaade jene lewru mars hitan 2024. Le yontere mun faana golleji mudun yo famtuna hayebe don nafa daroga mabbe le kabaruji golleji leedni. Yalla be holita bibbe leedi ak lobbu jamaare yaadun. Fartade kasin reentunde bibbe reedni fu. Tiagal mudun faanam kasin yo hokkude ba hakkileji ko faabtobe be jinginal leedni kambe hayeben. Mede du'o yalla di golleji fu ana nato hunne ko hakkileji lobbe hebete hen. Batoji di waran wada mudun fartar kasin pesagol hone misal nyaw cancer kan e nyaw sida tiagal mudun haratal dul waran wada di golleji fu wattene geni bamako ni
targol miside jingaray berato tumbotodo nyibande hitande 1325 wadi alan kenyan tati lewru marsandu de yambere tarikiri ne da ku e finatawa ana wada illa de misiden illa misinde nyiba barebe wombe tumbutu noddi himbe gendi dingar hawrde e targol de miside jingaray ber aniko wadi ley o nyaloma ko kejjada amen gondo to tumbutu hebenen do faccitan o Ali Cissé sita sidibe
ngal gollal ko warti tan fu kawrnto jalliñu fu joddi gendi tumbutu ngal alal giddi watti jeddi jamde bete le hitane hikka mangal pade ko heemu en watti koade mudu e ngal gollal sabe yogi jian le ngal gollal miside maso en kay amir en galleji hamman hu kay koba hu wadi imadraji yalla jamar ko heemu ana yalta al hasan hasay kanyu amiru jamaku fotte wadugo ngal gollal miside
acce ana hem doni fayeto bulangal jonka dum uitike seeda acce ngatitede hende heewa bulangal o ana watte hem yalla edu heddo tukkude min jiban lope de jonti tati fadi gulleji di fuddo
giddile darno gonne miside jingare bere robe tumutu darogam en mata masanne nyolman hande ndu be fotti e golleji ne miside fadimata tandina kanyun amiru walle kafu geni tumutu
fiobe gati ana dom kuyal mawdo ana e golloobe golle majjum rewbe be ana muina chobal tomboktu mo dokata worbe yella ana heba yarde
mititunde wimiside jingare bere ana winna le tarkiji walle UNESCO ceganne miside jengare ber be mujinan kasin miside sankore sidiyeya dongo al huseni fay hebni sidio tamani yude tumutu
kawrutal joy bal festival agna timmi alan kanyan wala weta fina tawa ana e golleji ceketidi leedi yewtereji bomi burda be songankobe e fulbe bomama le ingo hiro aniko juliette kulubali kajal amen karta da yade ton hebinen do faccitango Ali Cissé
todwa yo fijo fina tawa burdaabe jamma dum holititta el hala mabeka om hawrintina janyel fungondi le baleri wuddu faato saha leni amendi janyel fulbe du ana noddano el kawrtal njoyobo be kolitito bom mabbe de binodirta tungere betti kambe don ko gubal ngal be noddirta ala show kanyu en do wadi tom jimi mu em fewde faratiji bidi di yaade njola jimo o ananarda jokol be fu heddo le leedi mu en do yewa hudum wayi wadde ko wayi nafude nukula do be gondo takamba yo bumi janyeli gondile saha leedi amendi kawrtal hitaane hikkangal ana yowino e dow hawrintingol ɓiɓɓe leydi mali faa wurtina fina tawaji muɗum en ɗon ko juliette kulibaly heɓani studio tamani ko warti ƴude kulikoru
studio tamani yo projet fondation hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement suede danemark suisse royaume uni kañum union européenne et coopération espagnole
Yimɓe bomɓe anniya ana paɗɗa nate peneje ñande fuu dow ɓe mɓe anndeɗe naboɓe dow majje du ana caka ɗon no tawe faama fuu tewtata ɗum laato laawi hoggugol kabaruji peneji ley hello hannde ne fotomata ko jo hollitan en holliti en hono neɗɗo darta hordata ɗum e hordata natal dow ɓe mɓe annde ɗe dow faccitago Alisise.
Ko heewi le ñalawma hannde o fotoŋaaji ɓamaaɗi na ɗum mu'inaaɗi ana yiltinee ɗo beeme annde to ɗiɗo fotoji peneeji ko heewi muɗum fuu mu'inaama na ɗum ɓamaama tan faa majjina yimɓe na ɗum fenana ɗum en haya taweede majjum fuu wonko won dow beeme annde to mbawɗi laata sababu ƴeewde so tawi ɗiɗo fotoji ɓamaaɗi na ɗum mu'inaaɗi yo ngoŋanana so pene le hakkunde majji ana google tina ai na ɗum invide oɗo mbaawi ɓande ɗiɗo fotoŋaaji mu'inaaɗi na ɗum ɓamaaɗi joppom do ɗeeɗo beeme me ande ɗum yaltinana on fotoŋaji kewɗi goɗɗi ɓattiɗo ɗiɗo fotoŋaji na ɗum ko nandi muɗum ɗum wawi latal sababu e juuɗe moɗom andude so tawi ko yiltinteko yo gonga na ɗum so pene do beeme ande to wom application ŋaji goɗɗi ɗum gonɗi to mbawɗi latal sababu faabade on hakkunde muɗum ana lup kon mbawɗo nawtorade kasen ndu fa andon so tawi photo ɓamaɗo yo pene na ɗum yo hunde ko mu'ina oɗo mbawi ƴewde neɗɗo joppuɗo tum photo o ñalawma mo yoppi ɗum to o kañen ko halta fewde e photo joppaɗo hoore ɗum fuu ana wawi latade sababu rende on iwde kabaruji peneji na ɗum kabaruji mu'inaɗi fa majjina yimɓe ɗo beeme ande to
sakiraɓe ɗo kadi de kabaruji ɗi mbiyata ko andode fo ɗon mbawi heɓude ɗi sini on noddi numéro via mo 37 321 holtindo wiide kabaruji studio tamanide fo ɗo mbawi ɗo application studio tamani mo mbawɗon ɓamude dow play store ka kedde heɗade ɗo e seeɗa yewtere kalena haala ha walu nde waran jukkininde wassalam. Bob artifake matale wattu cakitiɗo le gelle kewɗe leydi meɗen ndi ɗe kulle gaɗi bonandaji sanne ley e région Ségou e Kay guese kewɗe kañe ɗe jardin ŋaji kewɗi koni ko hollita wiyede bonna ɗoni ko ɗe kulle boni ɗoni ko remoɓe ko kolliti en wiide fa ɓeydireɗen faamu anni ko fatiyatara heɓini en dow nde e yewtere kalen haala ha walu dow faccitago Alisise Sidi Sidi Be Oumar Waygalo.
Le fuɗɗore lewru février no burutiji waɗi bonandaji le guese kewɗe le ɓaleri leydi amen ji fa keɓen famtare no kabaru majjum wordi le région Ségou to keɗoɗem sita Sidi Be ko heɓani em dow hem kanko e keƴaɓe amen gomɓe le nokku o do fectango makko kanko e hoore Oumar Waygalo.
Le geni barawuli le région Ségou laamu on holliti wi maati buretiji le gelle jeɗɗi le cercle on ɗi bonni gueseje somaji ko heewi on nokku sekanat tungara kañum won maire commune barawuli
wakkade keɓmin kabaru wonde kalami kanko Kouma Ndaw gonɗo toon o yalla miɗi yaahli nokku mo noddir toon bakkoro o wakkade jaami toon de mi tawi noon ɗum wuri ladde wonde toon nde fo buriti ɗi andi kewi e muɗum gelle goɗɗe an toon ka ɗi ñaami fa timmi hono geni noddirteɗi tafola marko
o kabaru goto ngu hollita to laamu koɓe jooɗi ɓe cercle ñono le wi meɓɓe hectare leɗɗe tutaɗe ko heewi wonko ɗi buretiji bonni ɗum naati hen teɗela mawɗo sanne Soumaila Diarra kañum musele goto e conseil le mairie Mouloudo.
Miɗe jogui ko foti hectare ngaji ɗiɗi e feccere fuu buretiji ɗi ñaami ɗum fa timmi gelle ɓatti ɓenin ɗe fuu koto feɗe wala fuu ko joppile ɗeɗo nokkule hitande hikka nde ka wala fuu ko hettete ɗe nokkule ɗe ko ɓuuri hectare ngaji nogay ɗiɗo buretiji ñaami
caggal muɗum direction humni kabaruji haɓde buretiji holliti wi dabri ana wonde fiyede ko naari bangal haɓko majji ga jamar ko jooɗi ɗen nokkuje holliti wiɗi dabri fiyadi wona ko nafitta fon
ko nayor bangal kanankoɓe leydi amen ndi gollirgal kumaniɗo haybude laddeji kañe e guese le leydi amen ndi ka holliti wiide dabriji ana wondi fiyede fa ɗiɗo burutiji haaɓe Oumar Sy kañum woni jokko hoorejo gollirgal ngal ɓe noddirta office de protection des végétaux.
Mi fuɗɗi gen fiide dabiriji giddi ko ɓooyi min maati ɗi buretiji le nokku amen giddi jeegon leeru février giddi nde ñalane min fi dabiriji min joƴƴini le guennini howno ɗi heɓnirta jogola
ɗe kulle bonnoje guese no yarta le nokku oni ana hayni sanne ɗon ko holliti ndemoɓe yogaɓe mettaɓe le wakkati jon o ka ɓe kolliti wiide eɓe gondi fiide dabiriji ɗi ɓe mbawi fuu fewde ɗiɗo burutiji keɗe yoga e mabɓe
leɗɗe ko heewi hakoji muɗum fu ñamama to ɗi buretiji ɗum wona hunde ko yaafi sanne haɓde ɗi buretiji saabi posoneji ɗimi joguiɗi ana jogui sembe sanne sa pompiɗi nokkuɗe ɗum ne wawi waddude teɗɗelajogaji kasi do jamare gam mairie ɓe fo holliti nuku foto di buretiji mata la gelade be yaltna sukaben yalla be fi debdiji honene dibbirtode
pour les faire dégager
lewi tunke andan de kabaru majji bonandaji dibe gondi wadde ele gesa yimbe le nuku o ana wayu latal sababu beedude tidala bangal nyamuri le lede amendi nam holitiri wede kanko zumana kulibali tunke andan do kabaruji bilide hawal
le
di buretiji ana wadda kuteji kewdi do hawaloji sabi e bibbe ledde de wuri e mudum ma ha ko leddeji nanal mudum so watti nungu dum ma bunde fe nyamiriji ngado e tawede fu gese pamara hone zardangaaji nanal mudum ana wonde lemet nukku yogaaji di buretiji ana way bonde di zardangaaji nanal mudum kasin giddi wala hen
c'est evident
o jokintine hala mako wiide ido buretiji so ayihi ana le on do nukkule wakati hande fu dum yo sabi baaki bibbe adama en fewde e ladde de
ko mena les réseaux qui
ko sabi binda di buretiji ana ma nukuje hewde handen duu sabe toña mo jamaare watta e majji fatare kasin sumgon laddeji taccugon ledde ko satti ko watte nukuje meden di bonala nana mu tan wonko sabe binta handen di buretiji ana yaa nukuje todi wawa yottere watte joni
nimbele hewbe andan be kabaruji binide ha waluka holliti wiire dido buretiji so ayi ana matele nyalomo hande ole nukku o fudu sabe waytawol wakati on do mi kaddata e magazine amen kale hala hawalu mo fati yatara landini min jiko yantere warore